Taka kuja hanze mjini nsinzi ya papa Mjei wa mayuzi mibinza hora mbizirika Na ubu tuwa mutoe tuwa na nsinzi Tuza kuivji niraha insinzi Turaiju ya heza tuja hariga ragaza Ubi watu harateka nye turimu kuitezi mbele Umutura jari kuisonga leadership iriye kenge Ramba ramba data nukuri na tutadu koreye Haba nyarguanda turagushima kandi turakomeje Dukomeje kuba kurwa tuja irguana tukonyeje Urimu vjei watu kwezi ma Imana yatwohereje ibi birenze ubuyobozi bwiza pa nacyo tutabona komeza utera utsinda data nyaguhora ku ngoma Taka kujya hanze mbyina insinzi ya papa Mubyeyi wampaye ubuzima binzahora mbizirikana Ubu twa mutoye twanatsinze tuza kwibyinira Insinzi turayicyuya heza tujya harigaragaza Umutekano wacu rikaru wazana ubutanu wo yavunika Amahitamo yacu meza niyakomeje gutuma Rwanda imurika Gihugu gikomeje kugwiza agafeza kari gufatwa imbere twiruka Kugumana nawe n'umugisha kuri twe mubyeyi wangabiye Aradukunda tukamukunda ibyo tumukesha Ntibishyikirwa ntwari igihugu rudasumbwa Tumufite ntiduteze gutinya Wimakaje ubumwe bw'abanyarwanda Twariyunze ntiduteze gutana Nzahora mvuga ibigwi by'umusaza Paul Kagame muzeki cana Wimakaje ubumwe bw'abanyarwanda Twariyunze ntiduteze gutana Nzahora mvuga ibigwi by'umusaza Paul Kagame muzeki cana Nshaka kujya hanze mbyina insinzi ya papa Mubyeyi wampaye ubuzima binzahora mbizirikana Ubu twa mutoye twanatsinze tuza kwibyinira Insinzi turayicyuya heza tujya harigaragaza Taka kujya hanze mbyina insinzi ya papa Mubyeyi wampaye ubuzima binzahora mbizirikana Ubu twa mutoye twanatsinze tuza kwibyinira Insinzi turayicyuya heza tujya harigaragaza
Ariko nanjye nzaba mpari tuzaba turi kumwe